DJ PM, Baba, Bunny Music.
Nauliza vipi kwani?
Vipi kwani?
Nasema JPM. Nauliza vipi kwani?
Vipi kwani?
Nasema JPM. Cheza kidogo Magufuli wapone. Haya vimba kidogo wapinzani wanune. Kama nimerogwa, Magufuli ndo namba moja. Anatusogeza, sina budi kukupongeza. Baba umeweza, kura yangu umeshaibeba. Sitakipoteza. Nauliza vipi kwani?
Vipi kwani?
Nasema JPM. Nauliza vipi kwani?
Vipi kwani?
Nasema JPM. Madaraja ya juu umeshayajenga. Na standard gauge ndo inasonga.
Kiongozi wa kweli una matabaka. Mwenye hofu ya Mungu hatuna mashaka.
Raisi ni wewe. Chaguo letu ni wewe. Na ushindi upewe. Ili tusonge mbele. Tanzania navyoipenda. Kama nimerogwa, Magufuli ndo namba moja. Anatusogeza, sina budi kukupongeza. Baba umeweza, kura yangu umeshaibeba. Sitakipoteza.
Nauliza vipi kwani?
Vipi kwani?
Nasema JPM. Nauliza vipi kwani?
Vipi kwani?
Nasema JPM.
Cheza kidogo Magufuli wakone. Kidogo wapinzani wanune.
Staili gani? Staili gani?
Tena
staili gani?
Once again
hapa kazi,
kazi
hapa kazi,
kazi
hapa kazi,
kazi
hapa kazi,
kazi
staili gani? Staili gani?
Tena
staili gani?
Once again
paka chungu cheza, paka chungu
na ushindi, ushindi huo
paka chungu. Cheza baka chongo,
Magufuli ushindi uo.
Baka chongo, cheza baka chongo,
na ushindi ushindi uo.
Baka chongo, cheza baka chongo,
CCM ushindi uo.
JPM
wanamuita.
JPM
nani? 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 Sema tena, sema tena, sema tena, sema tena. Wapisho, wapisho.
Cheza kidogo Magufuli wakone. Haya vimba kidogo wapinzani wanune.